yamde joy wittore kamintaji sappo e joɗon kettini dande studio kalangu kibaruji moɗo e fulfilde commune Omar Hama Jangato. E nder koye kibaruji meɗen ni en kala e wiide hande woni ko battu lawal tataɓal ñalade ittanade nimɓe mugaɓe waɗa policeji domoji do lawol ɗo ñameyi cigilanama jande ekkintinol haalaji mugaɓe ɗo nder ñameyi. Noni sukaɓe ummatore gollidoɓe e réseauji sociaux de internet noni kokke guileji gollitire ɗum woni mana battu jooɗa kaale hande subana on cigilaɗo yaade to fedde jinganore ɓiɓɓe leydi gam Niger heyɗa dow ballaga suudu seni. On nanan ɗum nder kibaruji meɗen. Noni yewtere meɗen pindino hande yartana en na ton endam tanda gaya ɗum woni région Dosso to maire on waɗi dimma bonondaji ko nato ndiyam mayo waɗani ɗum. Hande noga e tati lewru septembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi o woni ko lawal tataɓal ñalande ittanande himɓe mugaɓe nder adunaru waɗa ɗo nder Niger. Ɗum du jande ekkintinol ko balɗe ɗiɗi kam en woni ko sigila yaade to policeji domoji lawol ɗi ñameɗen do haala mugaɓe. Say kettinoɗen nanen ko biyeteɗo Saybu Awdi hoorejo l'école mugaɓe mo ñamey fammini Habibu Garba do majju.
La formation s'inscrit dans le cadre de
janguinol ngol min gomin ganduɗo noon dow yontere ittanande gam himɓe mugaɓe nder duniyaru hikka tuga kana e dow yiitugol hakkeji himɓe laati mugaɓe e nder duniya on endam. Nden ɗum ɗo du hokkimin nomin keɓira min kolla himɓe meɗen e himɓe duniya fuu hara fi ko darto haala dow tindinol ɗum noon ko laati du min mbi min janginan ɗum himɓe faama ɗum nder himɓe goldiɓɓe du min kolli policiɓe dartoɓe dow laaɓɓen enen tafon faame du hono no mugaɓe kaldeto kam won tindi ɗin enɗan hunde noon ko hani jogore hono kerol ɗemle duniya fuu wontirni enɗan jogere kandu konɗan
fawoɗa.
Nani mbiya gam Allah e bononda ndiyam gaɗuɗo keɓugol talki ɓingu leydaki e ko nandi e mum ko resoyta to cuɓa kiji garoji ɗi no tiiɗi. Saabe majjum waɗi ko guɓal partiji ɗi keedanaga ɗin mbindi talkuɗe e nildude CNDP fedde leydi mawde ha jinde jooɗa kaale caka ɓiɓɓe partiji politique e ƴamude ɗum eggina wakkati keƴaɗo dow desugol ɗereji ko cuɓaki conseilleji ɗum. Kettine nane ko Ambali Dodo Umaru hoorejo guɓal partiji ɗi keedanaɗe ko wi Olivier Asogba wi dow majju.
L'ampleur de la
dé Allah e talki gonɗi no ƴameɗi endan no ɗuuɗi no tiiɗi du hono so hoƴama talkuru saweweteɗo kajeji du ser e talkuru cellal talkuru ɓengu leydako kulle no laatiɗe tilayseeɗe keeɓe eɗe tiiɗi du kondan Allah e so ƴewama onno partiji politique ɗuɗiri leydi ndi endan. Nden noon ɗum saɗanan communeji keme ɗiɗi e capanɗe jeego e jeegon ɗi fufiltoɓe ɓen endan tawi heeɓi talki ɗi e le wakkati mbiyaɗo o jonka kuje ɗiɗi woodi ma wakkati o egginama dow fi desol talki tewtolngol heɓa yimɓe sigilo heɓa ɗum gan ko laaɓini woni ɗen andi du wata laatade wiye cuɓaki e hoore muɗum ko conseilɓe eggine fa hoorejo leydi suuɓe watta
jusqu' après les présidentielles.
Mana ko wiite réseau ji sociaux ɗum wakkati cuɓaki ɗum woni koro batu jooɗa kaalen cigilaɗo subaka hande o ɗo ñamey yaade to dental pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi gam Niger heyɗa do ballaga suudu seni. Mana muɗum du kamwon sukaɓe ummatore gollidoɓe e réseau ji ɗi kokke guineji gollitirɗi ko gollata wakkati cuɓaki ɗi. Ibrahim Awal dekotoɗo to hoorejo dental pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi ɗum nani ko wi Rukayatu Abdourahmane do majju.
Les réseaux sociaux servent aujourd'hui
de relais d'information. Réseau ɗiɗi enɗan no nawtore hara filla hokkugol habaruji yaare yeeso. Hande nde a yi to jiiɗa neɗɗo fuu no jogui no tuugi téléphone muɗum gam batte tewtude kibaruji ko tawte hen enɗa. Ɗum du mine miila himɓe ɓen endan ɓe ballan ɓe jottina kabaruji ɗi yaade himɓe je to tawa fuu gam batte nawtorade ko tawte les réseau ji ɗi fuudu konɗan e dow fi ko darto cuɓaki endan kamɓe himɓe heɓoɓe kabaruji dow majjum ɓe nafan sanne. Joni noon ko woni hen woni gollal ngolngal waɗi e ngal wallan ɓe keɓɓa ɓe pamtino no hani ɓe golla dow réseau ɗi e kabaru ko tawte hen ko hani wattede hen. Min pamminanɓe dow fi ko darto laawol saria joƴƴinagol e dow fi ko neɗɗo hani haalde ko hana haalde e dow réseau ji ɓe paman neɗɗo handa gam waɗugol propagande goɗɗo o ya bonna inde goɗɗo e dow fi on
qui ternissent l'image des personnes
darno dugol makko hokkobe habaruji gol o wadi kenga atalata no gay e tati lewru september kanko hamma ahmad chubade do inde parti modem fa lumana e yade tefoyde lamu ko horejo leddi garo o wi'i gam tefugol makko lamu gol sunni nimbe wadi koybe jidi hadu demo tefugol lamu nani ko wi Moktar Hamadou Kanko Hamma Amadou.
Je suis un candidat.
Mi tewto laamu leydi non do gongaaku. Nene ne kay himbe wambe ne gouvernement kany e hawjibe hawju leydi no kaani tokka laabi joddina do fi laamu enda. Sabu se wana lata keji laamu leydi be kebata be jottoto be gontom leydi demokrasi non enda. Laawol wala goddo holle sembe neddo tewto laamu gon hade tewtude sako heba laamu gon. Min kay ni mi woni e tewtobe laamu woddu kondam mi heba laamu gon semi. Min ngadan du kondam hunde fu ko watta ko tabe be ngada e nguika e do cubaaki ki enda
par des moyens frauduleux
der lawal ardangal leedi Niger to fedde sawara de nago mo duniya battu jooda kalen sigilama asabe jabbido do nyamey latido hali kulle kewde nandude do filla de nago kambe yaadu yeso hebe do yaade dubujinaaji didi chapande tati yaade der leede adunaaru kettinena ko attar mayga famini ni mi selde jido majju.
C'est un objectif.
Wonde non ko waawi wadede gam min jii leede latide misali e do fi ko darto riwgo raf der leede enda e hore mun to jon non ko min endi dun enda min baggo wi dun ni e fi ndenaagu so raf ndenaagu no wodi enen andi du seni ndenaagu wala yaadu yeso watta leede kon nan ko heewi majje fu hucci nani do fi tewtude ginandan ndenaagu e jonde jam seni ni mi yeggitay kay leede Niger e do hemre fu nogay o fu le jawdum ko be gollirto be bonjitiido be dewni har filla ndenaagu tafon to ndenno ndenango wono file dum don du waddi chadale mawde hadi himbe yotta to yidar filla ono durdugo e rafo e hore mudum leydi Niger ne den andi no lati leydi limtetendi e dere misaliji lobbi alle e wadugo non ko te 3e mi endam ton hikka odu kasendang e ji nyawwe ten coronavirus go wari kan du warre chadale mum beediti e chadale gonno don endang har filla e rafi ndena
un defi supplementaire
ndere filla ko narta kulle ko bonnata awatidi de lewru septembre du dum woni pecce mun tatabe babati nyamoji mbangi der departementji region maradi tawa kambe gallure nyame godde e do fa hande bi'eni kobe ko nyamata awatirde kambe du jey bangoyi der nokkuje kewde le regionji tawa tilaberi maradi doso difa e nyame kambe duni wadi farfila dum woni kobe jofetede no nyama ko bonnata awatirde dum no woni e hore mu illa no gayi September dubu ujinaji didi eno gai. Kanjum wadi ni mbiya hano kwa wata ektaruji ujinaji chapante tati kwa wala didi e ektaruji keme jetati e chapante joy e jetati kampe mweni kwa watana de kwa obe konyamta kwa obe bonoja awetiri do ektaruji ujinaji chapante nai e hamre e chapante tati e jeti e kodeki yeru notu holleri. Nani fawari joni ni mbiyan doyon der Niger ko watto hektar uji ujinaji jegom kamwani kondia mnyami yeru no ardibe hawzi ledi ni ngatiri hisabu mudu nangude chapande tati ego leuru utu dubu ujinaji didi onga gai. Ama hede to minister hawjine fila durungo nde vii kotopo dungo ngo no wotu nino hede to muen gamu genal no dudam e fawari joni yarda luji dabaji du nehejam. Kettine nane ko bi'eteedo Mohamed Elaji Elmansour secrétaire général mo fedde kapan ko wi e telforay let sumana
ndiyan dan dan heewi dan wadi bonon nokkuje kewde kanon woni durande kay wadi nokkuje futo haane wadde durande wadi faawodi durobe kan jetti sen daari sobirde maradi kanyo region mo tawa yaade agadez nokku durande do kay fu wadi faawodi nokku non lati du konnan dabbaaji no jahan dun sanne ndiyan du konnan wadi hikka o kay faasane ko woni hen woni dun heba do reena durande de en dabareji haani wadde gam batteden andi hono hitande fu nguluuji kanyum watto e leedi no nyama hudo ko endam sabu wakati goda yi duro e hore mudum no goddude yite le ladde de immeke yebo ngi nyiftangi no wodiri ngi wawi wadde gulu ladde naadu wombe e mobilaji de go fadda sigar non de yite nanga to dum funi ko haani sey pirtol ko e wade e tindi e do fi on en
labtengol gallure arlete dum woni mana gollal ardibe hausu meri mawdo be ardini hautade e porje ngollino sukaabe ummatore e sukaabe rewbe e worbe e surbaabe mbi'en ko watta ujunaji dido mane mbi'en ujunere dum doni ko ya ko golloita der nokkuje chapande tati e tati komin on yere dununo didabo mer on wiri dum tawa kenana der lawol tatabal lei si agol de golle e o yaade wadode tindi yaade to bibbe wulo mbayla jikkoje modo kettinenene ko Hassan Amani didabo mer arlita wi Usman Umar Domaccio
to lokacin da muka yi forum
illa ne min ganno bat do filla langol ciagal mu funa hala haramudum ko yi e ko wawi wadde do majju non woni ko min kali hala hono laptingol gallude amin de endam denno wonno ko hande de min ngari fuddude gollal ngal du konda ni min gadaina ni bangere fu min jojnan dum fedde mudum hawjo tonde gollal ngal enda jewdi dum fa wodam gollal du konna ko to lebbi tati denne ne du gollal non latingal gollobe enda lewru funa jobete non jonka min tokka min jewa to wadi to woni wadai neddo fu e bangere mudum non den ne kawjodo bangere mo mujjinon fa woda seni dum jogondiri dum wallondiri min be ballimi min ballibe to fu golla gal no yahani
kama mumu etede cho
hey banna no gonda ko en habaruji on
subhanallah bannira warjoda halana
alhamdulillah tunde me don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halama do majjum
wai in ko hebi himbe bangerde enno
kenyi mi coy lumo de lore faba faba don nammi rebi didugo ibe kira goto on ma don batana higo makko bi ko dabbo lotorojo i don dagge de lenyol e himbe ko rere
inna lillahi hunne o wela banon nanul
hannan nammi da hirda mabbe inra on yi iko golle lotorobe mo alta kanjum wadi himbe ko rere i lenyol ibe doggamo illa wurtaki nyogungu COVID-19
handa himbe nanga hulugo lokotorobe
kula nyogungu COVID-19 kanjo wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magatabe fu
nannon bannirawo sede en kawndiri ko e mede en tokki laabi joinaadi kisinaydi himbe imma nyogun en den tannon ketten kisin imma magu
inara yenyo fu na tawaymo imma waya manyamata mayahata golle
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawjido cellal e leydi Niger
sai ni ngarte e yewtere men pindinol ko burta gese maro gawri e mbayeri kambe kamanaari hektaru juujunaaji didi keme jeegon kambe woni ko ndiyam maayo nyaami le commune tande departement gaya region doso obo nonda du ko sabake ko nimbe hewbe ndilli accude galleji mu en to samdo mudu en kettine nanane ko garba bawa maire commune tande wi fadel alu
commune ami on dan waata ni hisude bonan ndiyan dan endan non sabu ndiyan dan yurtana commune ami ko nata commune ji dito
soyi nonde pour que soyi nonde
bonan dagi di gadi der nokuje den do
c'est tous les dégâts qui sont causés
bonan daji fuko anduda wala ko wadai do enda gure gonde hala gosol maayo enda fu wala to ndiyan nata yi wadi bonan daji gure dunon latino den mum fadde dungu warre ene gonno le njorndi hande de enda gurde enda fu tawa kanani der duude wa wi ede himbe maji du konna fu dilli kebi to dewi
zan tous évacuer leur village
nokuge de himbe be diyan dan nyaami per joodoy
sans aller chez leurs voisins après le départ
be jahaina ni to herube mabbe sab be gala fu to be jassana to enna se diyan dan han toy fu be coyta to gure mabbe be garta be joodo gure de fu du kondan ciudi mabbe ko taato enna fu saami himbe seeda won ko tawa ton enna der gurde latibe kayen du joodara kinani do yoral nyindaako wuro ngon diyan arti bonnini ka wonno do runde lete jerewel ilundiyan mawdan dan waray kankay woni ko diyan dan diyan dan bonni dum wurdi dabu du kan wonno to wete gombi tunga to tabo ngono wi em bandali le tunga garfu du dan to wete nantagu kawon ko ndiyan dan nati runto wonon enda ali tunga don du kon dan ndiyan nati dum e to wite cin taw tunga kandu ndiyan nati dum e runto tanda non non mambe tunga e hore mudum kandu ndiyan dan nati dum kenya min jey to min yewoy no dum wontiri har gese don na ko watto hektaruji ujunaaji dide kem jeegon kawon non don enda ko lati fu ndiyan nyaami dum sabu gese de ndiyan dan arti nati bonnini tafom awtirdi fu ko awano ko woni gosol maayo fu ndiyan dan nyaami dum hautade e gauri e mbayeri e kamaneaje fukanka e boni ndar ndiyan dan
il y a le maïs ces trois cultures là sont parties pour savoir de quoi je parle pour mesurer le danger
yala himbe be kebi ballakaaji gon
e pare
mi sikki kay wiama mballaga don war dey ko woni hen woni yottaaki mi
ne ko accessoire
to far bangere mo no wodi balla ka gaddon tombe
min kay wala ko bawmi wadde to min nani hono bonando o wadi fuse min jaha min daro min ndar torraji himbe ko tawa dum enet
don to kibaruji meede fulfilde tili kirtan to jam hirti